Ili ashidari shibikuwa kari okuranda kupoza fenshita Muzo eke Alfonso
Diporo Jazzy boy Running it
Akapondo masaka Eshifuayo kunje batikale nari kuata Amano kuati nari kuata Baiche mwe batemeni okubwata Mwichi ndike kuli ine mukasata Eshifuayo kunje batikale nari kuata Amano kuati nari kuata Baiche mwe batemeni okubwata Mwichi ndike kuli ine mukasata Galaika tempo Ndafula mine filimbwa Mwalishi bafi Ndafula mine filimbwa Nshangala Ndafula mine filimbwa Wino Yonse ndafula mine filimbwa Galaika tempo Ndafula mine filimbwa Mwalishi bafi Ndafula mine filimbwa Nshangala Ndafula mine filimbwa Wino Yonse ndafula mine filimbwa Mani mbo kwimbwa nikare na fitambwa Afiwa fiakuri angamula Fizamba, shikala mbecha bupechole stampa Eko njimbira rionse fechira pampa Ama pili mbinti ampio kumishempa Nafumo kutari kwati ni kukasempa Murifia ni kuri inendia mikwempa Mula pona panshi ndi mukari kumakwempa Mubo nkwensa kanari shimpa Imibili shalele mamesho shimpa Umuchi nshinga wao yo muimpa Ta ukwe tenchi to pantu naripimpa Eshifuayo kunje batikale narikwata Amano kwati nari kwata Baiche mwe batemeni okubwata Mwichi ndike kuli ine mukasata Nshifuayo kunje batikale nari kwata Amano kwati nari kwata Baiche mwe batemeni okubwata Mwichi ndike kuli ine mukasata Galaika tempo Ndafula mine filimbwa Mwalishi bafi Ndafula mine filimbwa Nshangala Ndafula mine filimbwa Wino Yonse ndafula mine filimbwa Galaika tempo Ndafula mine filimbwa Mwalishi bafi Ndafula mine filimbwa Nshangala Ndafula mine filimbwa Wino Yonse ndafula mine filimbwa Fafutu kunje batifiabu finganda Karafu ampuka Ndapena Ndazanda Mwebali panse ingire ni munganda Nishibu shepi wafyalele mumanda Baba kariyebo na ishiba shimipenda Pantwifiebo fianti fila misenda Kumkoko na ripoke chinsenda Pamule nkumfwa nshimini nendenda Ifunde panuma ya kunya kushinda Naritemu abwantemwa kwa tikuchinda Mumutwe vionshaka kwa teponinda Ikonke ninga mwalifuira kufipinda Eshifuayo kunje batikale narikwata Amano kwati narikwata Baiche mwe batemeni okubwata Mwichi ndike kuli ine mukasata Eshifuayo kunje batikale narikwata Amano kwati narikwata Baiche mwe batemeni okubwata Mwichi ndike kuli ine mukasata Galaika tempo Ndafula mine filimbwa Mwalishi bafi Ndafula mine filimbwa Nshangala Ndafula mine filimbwa Wino Yonse ndafula mine filimbwa Galaika tempo Ndafula mine filimbwa Mwalishi bafi Ndafula mine filimbwa Nshangala Ndafula mine filimbwa Wino Yonse ndafula mine filimbwa Ah, itsenga vyo baiche mwe laika tenso kakumutu Mr. Putis Kukana kwa tamano sana Nivyo vini, nivyo vini Mubanga bonfire mulilo Uncle Hillary Jazzy boy, I see you